Ndacha shaka icyatuma iminsi ikomeza kwicuma na yo mpamvu ituma kundwa nyaru kwibona Hip hop ndacyaguha umwe wumva ndacyaguha inyandiko ndacyandika
Holy Beat Murder
Byinshi cyane mu byo wifuza utajya usengera Byinshi cyane mu byo usengera utajya ukorera Byinshi cyane mu byo rurema kugenera utajya ushimira Iraha n'indya ryo rikuvuye amisi iragusema Igihe ni nk'inkota iyo kigucitse kiragutema Ibiryohera amatama byinshi byigarika abato bikabakenya Akanwa k'iminsi ni nk'ak'ingoni Horirekereje umuvumbi udakenga arahekenwa Ndacyaguha ndacyari wa wundi nk'impumuro ya caguwa
Ndacyashaka icyatuma iminsi ikomeza kwicuma ni nayo mpamvu ituma kundwa nyaru kwivuna Hip hop ndacyaguha umwe wumva ndacyaguha inyandiko ndacyandika Hip hop ndacyaguha umwe wumva ndacyaguha
As soon as I hit the booth agahuka bakabonye umunyutsi n'ubuheri buba bubonye umushimyi mu kukuvanga vangiri vase mbagomba kugukorera umuti uranze nk'inzobere muri iyo shimyi navukiye gucakaza scripts ngadoteza ikaramu the illusion destroyer hari impamvu niswe nuru ngomba umucyo wibanze nk'urumuri rwa solar umwe wumva 21st century underrated scholar Chukumbura bricho nei form na holographs Ngasobanura Sanskrit na hieroglyphs Naje muri kiri mitima muri kiri ubwongo ndacyadirija kwaya Wafungurira amaso kuri conscious ri higher Direct descendant w'umukurambere wavumbuye fire Aya ba Niba atari jye mwanditsi mwiza kurusha abandi Byo si ikibazo suko nkora Icyo mfa ni uko buri nyuguti iri kuri iyi barwa buri wese ayisoma Ndetse n'ubu butumwa buyikubiyemo bukagira aho bumukora Ndacyaguha ndacyari wa wundi nk'impumuro ya caguwa
ndacyashaka icyatuma iminsi ikomeza kwicuma ni nayo mpamvu ituma kundwa nyaru kwivuna Hip hop ndacyaguha umwe wumva ndacyaguha inyandiko ndacyandika Hip hop ndacyaguha umwe wumva ndacyaguha inyandiko ndacyandika
Kwiringira uwahanzi ati akwiyesha niyo turufu sinatinya ikibi ngenda mu gikombe cy'igicucu cy'urupfu Hurricanes ikomeye ntizampirika mpagarara n'ingufu Basha guhangara iminsi nk'inyubako ya Giza piramide ya Farawo Khufu Kubudarizanya hasi excuse ni hahandi ugomba guhaba ku ngufu The survival of the fittest iyo bikunaniye abandi batsindira inkuka ry'uruhu bakarya inyama ugakuraho cyangwa ukanywa isupu iyi miyaga ituje bayerekana ko inyanja nta kibiri bumutware ariko iyo atazi icyerekezo ni hahandi ibyo ntacyo bifasha umusare nubona utakibona inyenyeri mu ijoro uzahaguruka ugashya uhagaze At some point in life umukunzi azagenda usigara uhagaze inshuti zizacanga usigara uhagaze Sometimes n'imiryango izakwanga usigara uhagaze ariko we nukora ikosa ukibura ntacyo uzaba usigaje ntaho uzaba uhagaze ndacyaguha ndacyari wa wundi nk'impumuro ya caguwa
ndacyashaka icyatuma iminsi ikomeza kwicuma ni nayo mpamvu ituma kundwa nyaru kwivuna Hip hop ndacyaguha umwe wumva ndacyaguha inyandiko ndacyandika Hip hop ndacyaguha umwe wumva ndacyaguha inyandiko ndacyandika
Yego beat